Capella Joker.
AmazonBeat.com Super Vibes.
Musajideka kasingati muli nchitokosi, zindikirani muli masiku akaphera choka. Chuma chili munthaka ngakhalenso ntchito za manja, musakhale manja lende kudalira za wena kungaphedwe manja. Galu akudasakhale pakhomo ngati chifuyo, mukhale lusanje losesa umphawi, poti ulesini ndani wa dzikoli. Mwa umodzi wa Nyerere tili tukule limodzi, poti nsanamira wazonse nkumanga ntolo umodzi. Palibe yozatigwesa mphwayi ngati timanga chimodzi, masiku ali kuthera kuchiseko aliyense ali kuona ndi maso. Musakhale akhungu poti lowala sogolo lili mʼmanja mwanu, zoyankhula ena sungani poti chalowa nkhutu chaya zamwini. Limbikani kusalekeza poti sokono mwadantha ntunda nkudumphadumpha, mwa nzeru zanu chitani kosalako mpaseni mulengi. Chikhulupiriro chanu chisachepe ngati rosa kuzenje, poti chili yonse njotheka mwa inu. Ukayipa ziwa nyimbo chiyambi mpang'ono chabe, aliyense adye thukuta lake. Osatika kwa masotola, jele mukalowa. Ano masiku akaphera choka, palibe yomakhalira chete, koma suyo dziko lifuna chuma osati umphawi.
www.amadzambiwi.com